isi tika ya wakukara panpa nyumba mbwendu zakasanga kuti mwana mbwenu akamba kupokora mubokolera mwana mbwenu zakamba kufumira mbwenu kufumira mu mwana mbwenu isi tika churuka mbwenu kuchimbira ruviri kutanaye kuvi kutanaye kuchipatara
shoko chipatara imwe mukakaikira kuti icho chika chiti sikashika vavi
Icho ni nastika ziswa na chukuti chika chitika icho Likantika chimbiza uchipatata Kuchitika uonu kutika wadukutaro wankampima uti
Aka bokoranga vichi Vya mtunduri
Aka bokoranga yero
Yellow
Kupatuka napo Aka fumiranga yero
Bambo ndi uchisa na uba na kutifura kuzira uti manayu Iwawa adango udawa kuti mwana wa yamba kusanza Tegula, 2 days. Tipire na yukishiparali.
Ana askuru apply male.
Nore workshop tobalo akupatsirani programu ya Afikepo. Tandizo la programu imenei likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany. Kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imenei ili mkati mwa project ya Afikepo Net. Imenei kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. SHIN Munduna wa zamapunziro.
Tukulandira ni mu program ya Afikepo imene mtsiku la lero tili kuno ku Luwezia Full Primary School. Zone ya school ya Luwezia ndi zone yanji kodi?
Hangalawe zone.
Hangalawe zone. Ndipo pano ndili ndi mpunzitsi wankulu kapena kuti head teacher pano pa Luwezia Primary School. Tukulandira na head muli bwanji.
Tiri bwino.
Panji tiyoyo kuti muli uli.
Tiri makole muli uli walendo.
Ya iti li makola. Tawoka chobede. Ahedi tandi uzeni kuti mchaka cha 2017. Panachitika zotani pa skulu pano kumbali ya za ukondo.
2017 kumbali ya za ukondo inali yovuti lako popeza. Kunali cholera outbreak. Mwana mmozi wa standard 6 anadwala cholera. Panapezeka kuti kambale kake kanadwala kanali kuchipatala ndiye yeyo poka zonda matenda amenewo anakapezeka kuti kumeneko anakadya nawo zakudya ngakhala tamulesa za chipatala koma yeyo anakakamira kenako kupita naye kumuzi anapezeka kuti wayamba kutsegula ndi kusanza kena kwa na mtengela kuchipatala mmeneso na kampeza suti alindikolera ndiye inali nkhani yochitisa chisoni ndithu tinagwidwa ndi mantha akulu poveza ana amakhala kutamachoka mmakwawomo kumabwera pano ndiye timaona sokuti kolera imene ikhozo fala somos mosa vuta
pamudzivano pali ana Mafumu amawa madoto Atola hani ya punziti
Zina langa ndine Emelia Nyasulu Ndine shinti chapano palweja
Chabino
Titamfa kuti mwana watu wadwala Zina lizopia kwambiri Chifukwa Nkani ya matenda kolera ndiyo futa Chifukwa ama ngobwela ngati mpepo Nde titamfa ife Nde panalipo futa kwambiri Kuma ubino ke nduoti mwana uja Ana tamangira na insanga kuchipatala.
Eya. Ni manipompo. Zina lakonda?
Manda Dave.
Ulisina leja?
8.
Utamva kunena kuti mwana wa school mmodzi wapezeka ni matenda a cholera. Unamva bwanji we?
Chika chitima chomeni kwa inapa.
Unamva chisoni. Madam, zina?
Biulambo, shintija.
Chawino. Muna lipo nthawi imene?
Nalipo.
Muna shirandira bwanji?
Zina ndopya kwambiri. I was thinking kuti ineso among the way kuti naneso ntenda aitani indipeza. Then maganza kuti kaya ndithawe kunchito kuno ndipite kunyumba komanso nanga si kunyumba zayambira konko kunyumba ndi apapa ndilowere kuti apapa nde is like muti wanga unaima.
Dzina lako?
Innocent Miyombe.
Okay. Innocent, nkhani yokhudzana ndi cholera pa sikulu pano itachitika mwana mmodzi wapezeka ndi cholera. Iwe zina kukhudza bwa?
Zina ndipetera kwambiri.
Bwa? Uli.
Vikanputera kufera kuti nanesi kati ndisayankana ndi mwana imodzi wapa sikulu pano. So pala mwana ndamuyeka mukolera kwa kuti nanthe ikatinanthe ndisange ngeso.
Pamudzivano pali ana ae mafumu amawa madoto atola hani ya punzitsi chuma cha tumbiri yatu
ae zitachitika zimenezi munapanga pochana head.
Okay, poyambirira tinaitanisa nzathu za chipatala amene anabwera ndithu timu yao anali anthu almost 6 atafika anazayendera ndiye anatiuza zimene timayenera tichite kenako anatiphunzitsanso mmene tingakonzere chlorine kuti tizigwiritsa ntchito pa sikulu pano.
Powayitana aza umoyo mafuna chani kwa iwo?
Upangiri, chifukwa tinali ndi mantha anzathu achipatalawo ndi amene ali ndi upangiri wonse mmene tingatetezere matenda akangoti abuka. Ndithu tinaona kuti pena pake iwo akabwera tikagwirizana tikhozo gonjesa kufala kwa matenda amenewa.
Atabwera pa sikulu pano anati chani? Anaona chani wo?
Atafika pa sikulu pano atayendera anapeza kuti zambiri zili bwino ndithu ndiye anati limbikisa kuti
zambiri ngati chani zimene okay. Zinali bwino
kumbali ya ukhondo kusamba manja zosambira manja komaso atayendera ma toilet anaona kuti kuli bwino ndithu kenako anazapitaso ku kitchen kumene timakonza zakudya
anati kusamba manja ndi kuma toilet mukati zili bwino anati chiri bwino ndi chani.
Okay, anazipeza zose zili bwino bwino ndithu
kuma zijani.
Okay, mazi adalipo stoposo adalivoso komaso kuma toilet kunali kokolo pa bwino bwino komaso sikulu inali yosesa bwino maenje otaya zinyalala anali atakumbidwa
pa sikulu bakale pa ukondo bakale bose za zinyalala ndiponye mzala ngalasi anasa kale papumi ngalande mati atie ndanditu uzimbuzi kukale kukonzedwa papovu bachimbuzi bazikala kotekedwa tigatelo dipewa matenda anatu akala ukondo
azatu kundo
mulanje
anayambako izi kumwala wa malemba
kasu
dilikati izi nakoso kureza
karumba
kikiliki
matenda uko anatana na okali nafetitelo tipewe matenda.
Tikucheza ndi ahead apano pa Luezia Full Primary School kuno ku Karonga ndipo kucheza kwathu tikuyangana mbali kwambiri yokhudzana ndi ukhondo. Tikufuna tiphunzire kwa anzathu pa Luezia paja program ya afikepo tikuyangana notsopano zabwino zimene zikuchitika kamba ka ntchito imene kuchitika ya afikepo. What are the good practices, kapena best practices? Komanso tikuona nkhani yokhudza ndi ma success stories zabwino zimene tinganene kuti izizi zinachitika zabwinozi zinachitika chifukwa cha upangiri wa project ya afikepo. Ndiye chifukwa chake tikucheza pano pa sikulu ya Luezia.
Tipe, we're going to tenda Nimwe mazo jenge sita chavu sase Anangisia sa umoyo andena lati Atita nisile ni kuno lini Ansata kudepa ama chitaisi Mendu ulo kumula Kambozi nao sa matelo
Matenda dono Kutekula mimba
Kutakana tutewe matendo kutekula mimba
Program yemene india afikepo amene kwi Constanta Story Workshop ku Blanta ndipo tandizo limachokela ku European Union komanso ku boma la dziko la Germany tandizo limene limadzera ku nthambi yona za chirukuko ya dziko la Germany ya GIZ koma timafuna kunene tandizo kuti nchiro yansei ikuyendetsedwa ndi nthambi yona za tanzi komanso madzero abwino msukulu ya School Health and Nutrition kapena kuti shin mundu na wasama punzilo. Ndiye tukufunsa lero kuti ndi chani chimene cha sintha pa skulu panu chifukwa cha kubwera kwa afikepo. Makamaka pa skulu zimene kuli nchito ya afikepo. Ndi chani chimene cha sintha tidziwe tani. Nambala yathu ndi 0881 401 777. Tikutero ndithu ngati muli ndi namba ya telem kutumiza SMS ku namba la imene imenda pereka ndiye kuti si kudulani kena kali onse taisani tone ya matenda amene timatha kupatsirana mwachitsanzo otsegula mimba ngati cholera ndi matenda amene amabweretsa chiopsezo pakati pa ana sikulu pakati pa aphunzitsi tinene kuti pa sikulu pena paliponse pamabweretsa ndithu tengenenge tinene choncho ndiye tikufuna kuti tikambirani pano kunena kuti ngati imene itachitika ndi ziti zimene zinachitika ndi ahead amatuza kuti pa sikulu pano pali committee imene imayang'anira za umoyo ya health committee komanso ya palinso aphunzitsi machine teachers amene amayang'anira nkhani za shin school health and nutrition tanzira bwino komanso madyedwe yabwino eya tsopano tifuna tidziwe choyamba machine teacher akutiuza kuti atabwera achipatala anabwera anthu 6 pa sikulu pano kudzafuna kuunikira situation imene inalipo akutana nena kuti koma zikoneka kuti pa sikulu pano mukuyesetsa ndithu kumbali ya ukhondo ndi ziti zimene mumayesetsa
okay zimene ndimapanga to ensure kuti ukhondo ulipo ma toilet seat maika koma ho cover zosekera pa
chimbudzi pa bowo la chimbudzi okay kuti nchenche
zisamatuluke kuti zatipeze feo kunoko zizagwere maze
atuka
zirepere zithera muti zithera momu komanso okay. Timaonesese kuti each and every toilet has got the hand washing facility so that everyone who moves from there akamatuluka should wash their hands with treated water. Ndee maziwo.
Okay, mwala nkula chizungu. Achindicha utifurukosera kuti pa toilet palipose amonetsetsa kuti pakhale madzi amene ndiotetezeka. Treated water, madzi kuti mwaika ku mankhwala, madzi otetezeka kuti akamasamba manja mwana sikulu asambe manja ndipo majeremusi achoke manja. So koma kusambiraso soap wet okay chabwino so njira imodzi imene mukuonesesera zimenezo ndi imeneyo ndikufuna kuti ndimvetsetse kwambiri kumbali ya kuteteza madzi chimene tikufuna kuti tiphunzire ku sikulu ya Luwezia lero ndi nkhani yoteteza madzi fukamonera kuti mmaonesesa kuti pakhale madzi otetezeka treated water kodi madzi pa sikulu ya Luwezia mumateteza bwanji madam
zikoma kwambiri ife madzi pa sikulu ya Lwesha timateteza pogwisa ntchito chlorine achipatala timagwira nayo ntchito achipatala pankhani ya ukhondo nde amatipasa chlorine
kuchipatala ako mmagwira ntchito ni nani
ndi timagwira ntchito ndi a HSA angwira
Owa HSA abwana ngwira
ndiye
okay
ndamene
tikupatsani moni bwana ngwira tinalemba first name yao pena paketa
iwala Julius Ngwira
tikupatsani moni bwana Julius Ngwira ku chipatala cha Luwezia Health Center mlangizi wa za umoyo HSA amene ndithu limodzi mwa mwamalo amene mmafikira ndi pa sikulu ya Luwezia Full Primary ndipo nchito yaikulu imene mukugwira tikutokozani chifukwa ndithu mukuthandiza pankhani ya za ukhondo umoyo wabwino pa sikulu ya Luwesia. Tsopano angwira nda amene mmagwira nawo ntchito mwapafupi kwambiri. Mmagwira nawo ntchito motani?
Iwo amatithandiza kuti pasa kulolini. Nde kulolini uja amatiphunzisa mmene tingapangire kuti ino tizika mazi amene
kulolini amakupatsani. Mmakhala naye pompatu kulolini.
Mmakhala naye tere tili naye mu office.
Oh.
Tili naye ndithu. Nde amatiphunzisa mmene timapangira kulolini iyo. Timaika mbakete imozi ya 20 liter ija. Nde imene ija bucket imene ija ni amene timayamba
bucket ya 20 liters.
Yes.
Mumaika mojani.
Timaikamo klorini, maspuni, madzi 20 liters.
Okay, madzi 20 liters.
Yeah.
Tukufuna kuti, madam, tukufuna kuti school za siyana siyana ziponzile kwa inuyo.
Yeah.
Chifuasi school za ambili zimene zima agwilisa nchito treated water. Mm. Ndiye tukufuna kuti mutifuna kuzile buno bwino. Muma yamba ndi bucket ya 20 liters.
Yeah.
Kuhikamo madzi a 20 liters.
Yes. Ndiye timatenga klorini. Klorini wake ama kala wa ufa. Nde timayambano kuyeza maspuni. Maspuni amakhala 22.
Maspuni 22.
Yes.
Maspuni ati. Tima teaspoon kapena ma tablespoon.
Amakhala ma tablespoon.
22. Kuyika mu madzi a 20 liters.
Yes.
Chawe.
Nde tikayika mene moja.
Mm.
Tima dikira mwina mphindi 15.
Mumango tira mobasi.
Kungo tira mobasi. Kudikira mphindi
simu matakasa?
Paka dusa 15 minutes mpamene timayamba kutaka sana.
Oh, chabwino.
Paka na
vundura.
Vundura majala mpaka na vikwanirane.
Okay.
Mm-hmm.
Ndem matakasa ndaita libwa. Madzi wabani kuti apa pa basi tatakasa tamaliza.
Timangoona basi kuti apa nde kuti
zakonderana.
Okay. Ndithu.
Nde mukatero mmatani. Basi mmayamba kutunga kumwa.
Mm-mm.
Tapijiliza nino madam.
Okay.
Mwatakasa 15 minutes ya ta mwatakasa. Kenako?
Kenako? Timagisa nchito madzi amene tatira mu chlorine aja. Kuma tira madzi amene mulibe. Fuka ajawa muchizungu timanena kuti ali concentrated.
Ndikulolinio.
Nde kulolinio kunchepesa mphatso.
Pamene mmatira kulolini madzi ya 20 liters. Simmatira kuti muyambe kumwa?
Mm-mm.
Mmatira kuti muta
tisungunule klorini uja.
Dilution.
Yes.
Kumuchepeta ululu. Bavu.
Timaika madzi mpero ina. Ndee timatenga.
Madzi opanda klorini.
Opanda klorini.
Eh.
Ndee timatenga spuni. Madzi akakakuti ndakumwa. A 20 liters madzi. Timatenga tablespoon imodzi. Ya madzi akulorini aja. Kutira madzi amene mulibe klorini. Pamene popo ndee kuti tatani. Madzaja tawapanga sweet.
Mm-hmm. Oho, kutenga tablespoon imodzi.
Imodzi.
Kutira mumadzi a 20 liters.
Tablespoon ya kaya ya klorini. Osungunula
ucha. Osungunula ucha. Akulakulu tumvete tane pamele pa machine teacher, tamvete lani pano. Palingani tu pano. Akuti madzi amene 20 liters ija yoyambirira ija imene anatira mo chlorine ija tsopano akutunga mo tablespoon imodzi ndi kutira mu 20 liters ina yosasungunula yopanda chlorine. Eya pasikumveka. Ameneo ndi madzi tsopano kuti amwe.
Madzi akumwa timathira tablespoon imodzi. Akakuti madzi ogwisa ntchito kaya osamba manja kaya okolopera zimbuzi. Timatira more than one spoon.
Oh.
Mwina maspoon atatu, awili, four, five, kuti kujaku, anchito zikayende ma James Kosa katani.
Apite.
Apite.
Sitane ndi matenda, otakamba koma matoipa, tipewe kole lote kula mimba, itende se mazi osa kuma. Siwa wili te,
ntchito maso tetezedwa nthawi zonse tikhale atanzi
tindiana school hana tiambe innocent unaona hapo akusungulula kulolini pika mati chanchani
eh
umaona ndetu zimachiti zimachitikira kuti
pa office ba
o pa office modi ndithu maona ndithu 20 liters iyo akuyikamo chanchani
eh akuyi
madzi amene magwitsa ntchito pa school pano ndotetezeka
eh ndotetezeka
ndotetezeka kuchokera nthawi imene anadwala nzano kolera panachitika so alipo so wina amene anadwala kolera
yeah palibe
palibe kutsegula mimba kukumachitika motani pa school pano kuchokera nthawi imene ija
kufumira kufumira kwa kukukira kulingana nda ukhondo
kukukira
kulingana nda ukhondo ulipo pano pa school pano
imwe ngati vana wa school mukutolapo wandeuli kuoneseka kuti muleke kulwala matenda ujura mthumbo
kwa inapa kati mwana wa school ngati panya vanthu phara kuti kolera njhe ndi chomene so mukena mupange marangu ai ndi mwalo ndi chii nangu yasi marangu yala ngwa phaswa nyani kuti angaya tipange zvinhu ivi kuti pa school pano kola ingiza ngaso cha
na matenda osi ya kujura mthumbo
yangiza ngaso cha so kuna tipange ivi kana namna sambishikana ndi kwanani wagaleswa nyani mahala ndi wasambisha
Ine ndatokoza ndipo ndikutokozena ana school komaso a shin teacher ndi a shin teacher anzano amene apita soko komaso a head ndikutokozena kwa lero taphunzira pa school ya Luwezia kuchokera kwa ino kunena kuti kodi tingatani kunena kuti tidzisamalira madzi kuti pa school pasakhale pasachitike nkhani ya matenda pasapezeke mwana kapena aphunzitsa amene akudwala matenda otsegula mimba ngati zikuchitika zingochitika kuti mwina kumudziko sizidayende bwino koma pa school pano tipangepo mbali yathu ziyende bwino tikuthokozeni kwambiri ndipo ndikukhulupirira kuti anthu athu a school zina mwaphunzirapo chofunikira kwambiri lero mprogramu ya afikepo
pa school pakhale pa ukhondo pakhale posesa zinyalala ndipo nyenzala kalasi ana sakale bafumi ngalande mati atienda nditu uzimbuti kukale kukonzedwa papovu bachimbuti pasikala kotekedwa tigatelo tipewa matenda anatu kala ukondo
azatu kuno
mulanje
anayambako izi umwala wa malemba
kasumbili
kati izi nakoso kureza
karumba
kilikiliki
matenda uko anatana na okani na petitelo Pewe matenda
Lero bwa kizitreso popa Titokoze kwa bili Chifuka cha upeze wano programu ya tiyaleo ya Afikepo Tikofusa rupacha kutindi chani Shime nisha sita paskuru pano Maka maka munchito ya Afikepo Titiwiteni potumisa SMS Mwa ulele ndito kuchukela kutienem Kupitasi kutienem ndi ulele 0881 401 777 yeah program ya Afikepo amena kuikonsa nda story workshop kuplanta tanisilo ndalama chukula ku European Union komanso kubwa mala dziko la Germany tanisilo mene limadzera kuntambi ya shitukuko ya dziko la Germany ya GIZ koma chino yonse ya Afikepo NAPE ikuyendesedwa ndi ntambi ya School Health and Nutrition ntambi yona za tanzi komanso manjidwa abwino msukulu yeah sukulu za primary ine ndi Uncle Z
Sintatiko sura ana ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti
anawafikepo. Aha, anawafikepo. Aha, anawafikepo. Aha, anawafikepo.